Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 87 kwa data ari na Yesu. Iki gice gishingiye muri Luka igice cya 24 umurongo wa 50 kugeza kwa 53 no mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 kugeza kwa 12. Igihe cyari kigeze ubwo Kristo yagombaga gusubira ku ntebe y'ubwami ya se. Nk'umuneshi wavuye mu ijuru yari agiye gutahana mu bikari byo mu ijuru iminyago yo kunesha. Mbere y'urupfu rwe yabwiye se ati, narangije umurimo wampaye gukora. Yohana igice cya 17 umurongo wa 4. Amaze kuzuka, yatinze igihe gito ku isi kugira ngo abigishwa be babashe kumenyerana nawe yambaye umubiri wazutse kandi wahawe ubwiza. Ariko ubwo yari agiye kugenda, yari amaze kwiyerekana ko ari umukiza muzima. Abigishwa be ntibari bakimubarira mu bapfuye. Bamubonaga nk'uwahawe icyubahiro imbere y'isanzure ryo mu ijuru hose. Mu guhitamo aho yazamuriwe, Yesu yifuje ahantu hahawe umugisha kubwo kuhaba kwe igihe yabanaga n'abantu. Ntiyahisemo ku musozi Siyoni ari wo murwa wa Dawidi, ntiyahitamo ku musozi Moriya ahari urusengero kugira ngo abe ariho hantu aherwe icyubahiro. Aho niho Kristo yari yarashinyaguriwe arangwa. Aho umunyambabazi nyinshi wuje urukundo rutarondoreka yari yarahakubitiwe n'abantu bafite imitima ikomeye nk'urutare. Aho niho Yesu wari ushavuye afite umutima uremerewe cyane yagiye gushakira ikiruhuko ku musozi wa Elayono, umusozi w'imizabibu. Shekina yera ubwo yavaga ku rusengero rwa mbere yari yarahagaze ku musozi w'iburasirazuba nk'ikimenyetso cyo guhanwa k'umurwa watoranijwe, maze Kristo ahagarara ku musozi w'imizabibu yitegereza Yerusalemu n'amatsiko menshi. Ibiti n'amabanga y'umusozi byari byarejejwe n'amasengesho n'amarira ye. Impinga z'umusozi zari zarahererekanije amajwi yo kunesha y'abantu benshi bamwamamazaga nk'umwami. Yesu yari yaracumbitse Betaniya kwa Lazaro, aho hari mu ntangiriro z'uwo musozi zitose. Hamwe naho mu gashyamba k'Igetsemani Yesu yari yarahasengeye aranahashavurira. Aho ku mpinga z'uwo musozi niho Yesu azahagarara ubwo azaba agarutse. Azaza atari umunyamibabaro, ahubwo ari umwami wanesheje kandi w'icyubahiro, maze ahagarare ku musozi wa Elayono mu gihe hazaba humvikana urusobe rw'indirimbo zo guhimbaza Imana z'Abaheburayo bafatanyije n'abanyamahanga, kandi amajwi y'ingabo nyinshi z'abacunguwe azasakara muhimbaza ati, nimuhe icyubahiro umwami wa bose. Agiye kuzamurwa mu ijuru, Yesu yari kumwe n'abigishwa 11 berekeza ku musozi. Igihe banyuraga mu irembo ry'i Yerusalemu, abantu benshi barangariye iryo tsinda rito riyobowe n'uwo mu byumweru bike byari bishize abatware bari baraciriye urubanza bakamubamba. Abigishwa ntibari bazi ko ubwo bwari ubwa nyuma barimo baganira n'umwami wabo. Yesu yatindanye nabo baganiriza abasubiriramo ibyo yari yarababwiye mbere. Uko begerezaga Igetsemani yaracecetse kugira ngo babashe kwibuka amasomo yabigishije muri rya joro ry'umubabaro ukomeye. Yongeye kwitegereza umuzabibu yari yarabigishirijeho ubumwe hagati ye, itorero rye ndetse na se, maze arongera abasubiriramo uko kuri. Ahari hamukikije hose hari ibimenyetso by'urwibutso rw'urukundo rwe rutizigama, ndetse n'abigishwa yakundaga cyane bari bamwihakanye baranamuhana muri ya saha yo gukozwa isoni bari kumwe nawe. Kristo yari yarabaye mu isi imyaka 33. Yari yarihanganiye kwangwa, gutukwa no gushinyagurirwa. Yarahanywe arabambwa. None ubwo yari agiye kuzamuka akajya ku ntebe y'icyubahiro, akaba yaribuka kudashima kwabo yari yaraje gukiza, ntibyari gutuma bakuraho ineza n'urukundo bye? Mbese urukundo rwe ntiyari kurwerekezaho bamwishimiraga aho abamarayika batacumuye baba bategereje gukora ibyo ashaka? Oya da, isezerano kubo yakunze bagasigara ku isi niri ngo, ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Matayo igice cya 28 umurongo wa 20. Ageze ku musozi wa Elayono, Yesu yakomeje kugenda abarangaje imbere berekeza mu mpinga y'uwo musozi aherekeye umujyi wa Betani. Ahageze arahagarara maze abigishwa be baramukikiza. Imyambi y'umucyo yarasaga irabagirana iva mu maso he igihe yabarebanaga urukundo. Ntiyigeze abatonganya kubw'amafuti no gutsindwa kwabo, ahubwo amagambo ya nyuma bumvise yavaga mu kanwa k'Umukiza yari yuzuye impuhwe nyinshi. Akirambuye ibiganza mu kubaha umugisha ndetse ameze nk'urimo abasezeranira ubwishingizi bwo kubarinda, yavuye hagati yabo buhoro buhoro, imbaraga iruta cyane rukuruzi zose zisira muzamura yerekeza mu ijuru. Ubwo yazamukaga, abigishwa batumbiriye bwa nyuma umwami wabo wari ubakuwemo bahinda umushyitsi. Igicu cy'ubwiza kiramubakingiriza, maze ubwo igare ry'igicu cy'abamarayika bamwakiraga, abigishwa bongeye kumva aya magambo ngo, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Muri ako kanya bumva indirimbo nziza cyane y'umunezero yaririmbwaga n'abamarayika. Mu gihe abigishwa bari bagitumbiriye mu ijuru bumvise amajwi ameze nk'indirimbo nziza cyane avugana nabo, barahindukira babona abamarayika babiri bameze nk'abantu, barababwira bati, yemwe bagabo b'i Galileya, ni iki gitumye muhagaze mutumbira mu ijuru? Uyu Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azagaruka atyo nk'uko mumubonye azamurwa mu ijuru. Aba bamarayika bari bamwe mu bari bategerereje mu gicu kirabagirana kugaragira Yesu asubiye mu rugo rwe rwo mu ijuru. Abahawe icyubahiro giheranije kurusha abandi bamarayika bari bategereje kugaragira Yesu ni ba bandi babiri bari kumva ubwo Yesu yazukaga kandi bari barabanye nawe mu buzima bwe bwo ku isi. Abari mu ijuru bose bari bafite amatsiko menshi kandi barategereje igihe kirekire iherezo ryo gutsinda kwe mu isi yangijwe n'umuvumo w'icyaha. Noneho igihe cyari kigeze ngo isanzure ryose ry'ijuru ryakire umwami waryo. Mbese aba bamarayika babiri bo ntibifuzaga kuba mu itsinda rinini ry'abandi bakiraga Yesu, ariko kubw'ibambe n'urukundo bari bafitiye abo Yesu yari asize bategereje kubanza kubahumuriza. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 14. Kristo yazamuwe mu ijuru afite ishusho y'umuntu. Abigishwa bari babonye igicu kimwakira. Yesu wa wundi wagendanye nabo akavugana nabo agasengana nabo, umwe wari warasangiye nabo umutsima, wa wundi bari kumwe mu mato yabo ku kiyaga, wa wundi kandi wari wazamukanye nabo ku mpinga yera yono, uwo Yesu n'ubundi niwe wari ugiye kwicarana na se ku ntebe y'ubwami. Kandi abamarayika bari babasezeraniye ko uwo babonye azamuka ajya mu ijuru azagaruka atyo nk'uko yazamutse, azaza ku bicu kandi umuntu wese azamubona, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 16, na Matayo igice cya 25 umurongo wa 31. Ubwo nibwo isezerano ry'umukiza kubigishwa birizasohora ngo: kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Yohana igice cya 14 umurongo wa 3. Abigishwa bagombaga guturiza mu byiringiro byo kugaruka k'umwami wabo. Igihe abigishwa basubiraga i Yerusalemu, abantu babitegereje babatangarira. Nyuma yo gucirwa urubanza no kubambwa kwa Kristo, abantu bibwiraga ko abigishwa bacitse intege kandi bafite ikimwaro. Abanzi babo bari bategereje kubona agahinda n'ikimwaro cyo gutsindwa bigaragara mu maso yabo. Ibiri amambo, aho kugaragara batyo, amaso yabo yagaragazaga ibyishimo no kunesha. Mu maso yabo hasabaga umunezero utari uwo ku isi. Ntibigeze bajya mu cyunamo cy'ibyiringiro byabo bitasohoye, ahubwo bari buzuye amashimwe no guhimbaza Imana. Bafite ibyishimo byinshi, bavuze inkuru yo kuzuka kwa Kristo, kuzamuka kwe mu ijuru, kandi ubuhamya bwabo bwakirwaga na benshi. Abigishwa nta gushidikanya ko hazaza bari bagifite. Bari bazi ko Yesu ari mu ijuru kandi ko impuhwe ze zikiri hamwe nabo. Bari bazi ko bafite inshuti yicaye ku ntebe y'ubwami y'Imana kandi bishimiraga gutura Data wa twese ibyifuzo byabo mu izina rya Yesu. Bafite kwicisha bugufi kwinshi, barapfukamaga bagasenga basubiramo ubwishingizi. Icyo musaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Yohana igice cya 16 umurongo wa 23 n'uwa 24. Barambuye amaboko yo kwizera bayashyira hejuru cyane bafite ijambo rifite ubutware bati: kandi ari Kristo wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 34. Ikindi kandi umunsi wa Pentekote wujuje umunezero wabo ubwo bahabwaga umufasha nk'uko Kristo yari yarasezeranye. Abo mu ijuru bose bari bategereje kwakira umukiza mu bikari byo mu ijuru. Ubwo yazamukaga yari arangaje imbere, maze iminyago myinshi y'ababohowe ubwo yazukaga iramukurikira. Abo mu ijuru bose mu majwi ahanitse batera hejuru bahimbaza n'indirimbo z'ijuru, bafatanya n'iryo teraniro rihimbawe. Ubwo basatiraga umurwa w'Imana, ba bamarayika bamugaragiye bagendaga bavuga bati: nimukingure amarembo muyarangaze, inzugi zabayeho kuva kera muzikingure, umwami nyiri kuzabona uko yinjira. N'umunezero mwinshi abarinzi b'amarembo bagasubiza bati: mbese uwo mwami nyiri kuzo ninde? Ibi babivugaga atari uko bari bayobeye uwo ari we, ahubwo kwari ukugira ngo bumve inyikirizo yo guhimbaza ngo: n'Uhoraho nyir'imbaraga n'ubutwari, n'Uhoraho intwari itsinda ku rugamba, nimukingure amarembo muyarangaze, inzugi zabayeho kuva kera muzikingure, umwami nyiri kuzo abone uko yinjira. Nanone hakongera kubazwa cya kibazo ngo: ariko si uwo mwami nyiri kuzo ninde? Kuko abamarayika batarambirwa kumva izina rye rihimbazwa, nuko ba bamarayika bamugaragiye barasubiza bati: uwo ni umwami nyiri kuzo, n'Uhoraho nyir'ingabo. Zaburi ya 24 umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Nuko amarembo y'umurwa w'Imana ararangazwa, maze imbaga y'abamarayika basakaza ayo marembo indirimbo zo guhimbarwa. Aho hari intebe kandi yari ikikijwe n'umukororombya w'isezerano. Aho hari abakerubi n'abaserafi, abayobozi b'ingabo zo mu ijuru, abana b'Imana, abahagarariye amasi ataracumuye, bose bari bateranye. Abagize urukiko rwo mu ijuru aho Lusiferi yareze Imana n'umwana wayo, abahagarariye amasatara acumuye aho Satani yashakaga gushinga ubwami bwe, bose bari aho basanganira umucunguzi, bari biteguye gukora umunsi mukuru w'insinzi ye no guha icyubahiro umwami wabo. Ariko akora ikimenyetso cyo kubabuza igihe cyari kitaragera. Ubu yari atarahabwa ikamba ry'icyubahiro n'ikanzu y'ubwami. Ajya imbere ya se, amwereka inkovu zo ku mutwe, amwereka imbavu zacumiswe, ibirenge byatobowe, amanika ibiganza bye byarimo inkovu z'imisumari, amwereka ikimenyetso cy'insinzi ye, yereka Imana bazukanye nawe nk'abahagarariye imbaga nini y'abazava mu bituro ubwo azaba agarutse ubwa kabiri. Yegera Data wa twese, uwo basangira ibyishimo n'indirimbo z'umunezero y'umunyabyaha umwe yihane. Mbere y'uko imfatiro z'isi zishingwa, Data wa twese n'umwana bari barafatanije mu isezerano ryo kuzacungura umuntu igihe yari gutsindwa na Satani. Bari barahuje umugambi mu isezerano ridakuka ko Kristo yagombaga kuba incungu y'inyoko muntu. Iri sezerano Kristo yararisohoje, ariko umusaraba yaratatse ati, birarangiye. Yabwiraga Data wa twese, umurimo wari usojwe mu buryo bwuzuye, maze aravuga ati, Data, birarangiye. Nakoze ibyo gushaka kwawe, Mana yanjye, narangije umurimo wo gucungura umuntu. None niba ubutabera bwawe bwuzuye, Data, ni wowe wabampaye, none ndashaka kuzabana nabo aho ndi. Yohana igice cya 19 umurongo wa 30 n'igice cya 17 umurongo wa 24. Ijwi ry'Imana ryarumvikanye rivuga ko ubutabera bwanyuzwe, Satani araneshejwe. Indushyi za Kristo ku isi zemerwa mu mukunzi wayo. Abefesi igice cya 1 umurongo wa 6. Imbere y'abamarayika bo mu ijuru n'abahagarariye amasi ataracumuye, bahamijwe ko babaye abere. Aho ari niho itorero rye rizaba. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Zaburi ya 85 umurongo wa 10. Data wa twese ahobera umwana we, maze hatangwa itegeko ngo abamarayika b'Imana bose bamuramye. Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 6. N'ibyishimo bitarondorwa, abatware, abakomeye n'abanyambaraga bamenye gukomera kw'igikomangoma gitanga ubugingo. Ingabo z'abamarayika zimwikubita imbere mu gihe amajwi y'ibyishimo yasabaga ibikari by'ijuru avuga ati, umwana w'intama watambwe ni ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 12. Indirimbo zo kunesha ziburwunge n'umuziki w'inanga z'abamarayika kugeza ubwo ijuru rimera nk'irisabye ibyishimo no guhimbaza. Urukundo rwari runesheje, icyazimiye cyari kibonetse, maze ijuru risakaza amajwi ahanitse y'urwunge rigira riti, ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 13. Muri ibyo birori by'umunezero w'ijuru twumvise ukwirangira kw'amagambo ya Yesu y'agahozo atugeraho hano ku isi agira ati, ngiye kuzamuka njya kwa Data ari we So, nkajya ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Yohana igice cya 20 umurongo wa 17. Umuryango w'ijuru n'uw'isi yunze ubumwe. Umwami wacu yazamuwe mu ijuru ku bwacu kandi ariho ku bwacu, nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 25.